I see them coming, huh? That's what I heard them say. This again, Joe sound like Jay. Yeah, whack. See? Kusali mika ni ngumu kama mtoacha zinaa. Kumaintain ni kazi kama huna stamina. Skills na uvumilivu na kushina viatu. Mana so wote ni watu jadhari. No mi kukinsha ni butu bado zina makali. Nachora paka flows na sema napendelea mistari. Yeah. Napendelea mistari kabla ya bazi nazofata mkae tayari. Kupandikizwa idea za machizi ni atari. Da siri siri ndani ya nyumba in charge. Wasaimoni makini kipaji shinda hivi vipaji. Bora ya maboya watelea kwenye maji. La kwa hizi mtapiga deki nyumbani kwa watanga zaji. Yeah, come on, classic. Come on. Come on, that's it. Kusali
mika ni ngumu kama mtoacha zinaa. Kumaintain ni kazi kama una stamina. Brandi kama blue magic, kama blue magic. Brandi kama blue magic, kama blue magic. Kusali mika ni ngumu kama mtoacha zinaa. Kumaintain ni kazi kama una stamina.
I'm in the good mood, in the good groove. And I know you gon' like it, trust me. Nimezijenga ni kiarwa kisha taratibu. Makini joni kiajumlisha majibu. Sio mwanadamu ni javi donda vyangu alitibu. Maswali mengi tatata halikuwa jibu. Kudharau zile brand kubwa zilizo anguka. Ni kuwavunja moyo wachanga wanaoinuka. Loko ila kikazi wanastahili kuheshimika. Backstage zinaulinzi wanapita tu kama counter. Wanapita tu kama kaunta. Ukisikia sound nzuri ujue ni mgeni sio wa hapa. Hapa tunapagaza na mike kama mbio za vijiti. Na haipa heshima kazi kupatikana ni utata. Mademu mnawapitia makwao hamwango jay. CD za show mnakuja kuwauliza ma DJ. Mashabiki wako live mnawazuga back play. Soko la ndani la kwetu bila kupima DNA. Vipi mamili oni yande Nigeria na USA. Sijamaliza bado verse kazi NA. Siri ndani na nyumba kama bra.
Come on,
bado na disturb peace ya kategori zao. Na enjoy how I new sish cause me so mwenzao. Jo, the one and only brandy kama blue magic. 24/7 materials zangu ni classic. Classic ask magazi chapa kazi. Speedy bado ni kali mjomba kazi juu ya kazi. Mistari kila bada mistari ya iseni atari. Tracks kila bada tracks ya seji athari. Project kila bada ya project kwa sababu ni project na wapigisha kwata. Haijalishi mchezo umejawa tata. Watu kitame data nikianzisha wanafata. Track kama ulimwengu wawapenda nao. Jamaka switch kidogo tu anapigia bao. Vilio na hofu zao ni juu ya kumegewa. Na shukuru mwenyezi mungu juu ya uwezo nilopewa. Wa mwisho wa ukweli mkali usikae mbali. Ndo kitabu unachotakiwa kusoma bisho kafeli. Wa mwisho wa ukweli mkali usikae mbali. Mindo kitabu unachotakiwa kusoma bisho mkafeli. What's up? Be hit. We hit makers. Cheer. You already know, man. Latino. Yeah, genius, man. I'm out. Come on. That's it.